Andy. Danny the Sneaker Rambo. Glad you got it, Kim. Why not?
Masichi wenetu, yeah, tunaishi nao. Kidogo cha kwetu, kikubwa cha kwao, tunaishi nao. Chochote kitu, tunashare nao. Masichi ni kama wenetu, wanangu, tunaishi nao. Tunaishi nao, tunaishi nao. Tunaishi nao, tunaishi nao. Tunaishi nao, tunaishi nao. Tunaishi nao, 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 nao. Nikikumbuka pin sijatoka mziki noma wanapija soka. Nikikumbuka pin na haso niko tanga jime nani okota. Nikikumbuka mesha fan na geto sina chaga wala shuka. Nikikumbuka mesha fan na lala deka kumi kume kuche. Na stakumbuka liko toka lisha sote leo na cheka. Nikikumbuka mesha fan na bebe sina mali pakuweka. Nikikumbuka mesha fan na ogopa tungi leo kama koka. Nikikumbuka mesha fan na waza kodi pamba za kunyuka. I thank God man I wake up eat another day on Sunday. I got beat and I got vet then what next I'm killed. Nowadays mi nachana sana. Nikichana wani soma wana. Ata nkifanya wano bana wana. Mana lishe fanya la kakunja wana. Nachofanya kina mana bro. Nando mana nakazana bro. Sifa zao mia sina no. Na wamada tuko vina no. Wanataka pima kina now. Watazama kiwa zima bro. Masichi wenetu yeah. Tunaishi nao. Kidogo cha kwetu kikubwa cha kwao. Tunaishi nao. Chochote kitu tunashare nao. Masichi ni kama wenetu wanangu. Tunaishi nao. 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 All day mina saka pay. Wakishuka mina panda bay. Wakichanga mina kata cake. Cause mindo kiu na wakaba ko. Party kama tuko manza bay. Kumenoka kama simba day. Atuna off wala holiday. Na atuna daily tulipa madeni no. Show me the way. Kino clean ama oster bay. Niko busy nikisaka pay. Last night let's call a day.